walina chijanga jojo so wange muyozako mutwalanga baby omuto tuzanya kaona muntu abakaza balala chebatakola netwego bagoba omukwano gutusensete mukazi munnange omusajja mukwate bulungi nange kyebola abalala yemuyite jogo